need you every day here with me. Listen.
Imekuwa muda mrefu tangu siku lipondoka kwenye himaya yangu na kusema mechoshwa. Najua wajua haikuwa rahisi kukuwacha uende, lakini hekupa jinsi ulinipenda basi na kuwa conditioner. Kwako ndipo nilipata kilo nasema affection. Kwa wengine we just kicking, no love and the time to no split, na kila sababu sometimes ya kukumiss. Wakati ungerudi nyuma sometimes ilo na wish. Uzuri wako haikuwa tu muonekano, ulinitenda wema na kika mikubwa mfano. Upendo wako, ucheshi wako, kila kitu na miss pale ambapo nikitingwa na mambo kifani kwangu na lala na kisha unanifariji kwa maneno ya busara. Mingine siri ghetto siwezi sema dharani. How are you, nilikupenda sababu ya kitu gani? Leo imebaki story tamu ya mapenzi na kumbukumbu zako na imani
nahitaji
kuwa nawe all night long.
Romantic calls.
Nahitaji kuwa nawe all night long.
Nimemisi zile romantic calls.
Nahitaji kuwa nawe all night long.
Romantic calls.
Nahitaji kuwa nawe all night long.
Nimemisi zile romantic. Nimemisi zile romantic.
Dunia ya leo ya wingi wa vishawishi, jicho lino na wengi ila still na kumisi. When I think about the things we did, girl, do you remember about the things we did? Ahadi zetu wala zikutimia, nambie kama ile story naweza kujibudia. Ulipo sasa nambie tu my dear, najua huku lipo unanimiss pia. Labda wachache wenye kujua kuenzi ahadi za magari wala siyo mapenzi. Awezi rudi angalau tukumbushie zile zile za mazetu, zile za wewe na mie. Usiku jana nilikuota, kufika asubuhi ulishaondoka. All alone without you my lady, I wonder where you went, I miss you baby.
Nimemisi zile romantic.
Nimemisi zile romantic.
Nimemisi zile romantic calls.
Nahitaji kuwa nawe all night long.
Romantic calls.
Nahitaji kuwa nawe all night long.
Nimemisi zile romantic calls.
Nahitaji kuwa nawe all night long.
Romantic calls.
Nahitaji kuwa nawe all night long.
Nimemisi zile romantic.
Nimemisi zile romantic. Nimemisi zile romantic.
Black beat. Black beat.
Ting man ting man ting man ting man ting.